Olwalero omuwala namujeyo kamubalaga baddannumye obuwulu omulembe gw'okubeera obwomu nze ngubaleseemu ne nfuna abasingayo lubadde luwanvu nnyo luno olugendo ye nga bansabidde mpona obuwulu simmabongerwa mukama yazeemu mulongo wange bankuwaanewaane awu era onyirira nnyo mukwano naawe nze wankubadda leero njagala nkutwale ewange onfumbireko nze mukwane ettooke ng'oteseeko n'ekinyeebwa mwattu nkusaba onyanjule ewammwe olwaleero nze mpona obuwulu kino kinsuseeko mukwano nesimbye nnyo ye nga banna bawala bali bakula akusaba enkoka girye ku kyenkya olwegula eggulo chipsi nayoya bwatabafaanana mbuuza wakulira wa yehe mukwano wanjagadde nga talina siringi yadde neemu musajja wattu nomponya abakula awu era onyirira nnyo mukwano naawe nze wankubadda leero njagala nkutwale ewange onfumbireko nze mukwane ettooke ng'oteseeko n'ekinyeebwa mwattu nkusaba onyanjule ewammwe olwaleero nze mpona obuwulu omuwala namujeyo kamubalaga baddannumye obuwulu omulembe gw'okubeera obwomu nze ngubaleseemu ne nfuna abasingayo lubadde luwanvu nnyo luno olugendo ye nga bansabidde mpona obuwulu simmabongerwa mukama yazeemu mulongo wange bankuwaanewaane awu era mukwano naawe nze wankubadda leero njagala nkutwale ewange nfumbireko nze mukwane ettooke ng'oteseeko n'ekinyeebwa mwattu nkusaba onyanjule ewammwe olwaleero nze mpona obuwulu awu era onyirira nnyo mukwano naawe wankubadda leero njagala nkutwale ewange nfumbireko nze mukwane ettooke ng'oteseeko n'ekinyeebwa mwattu nkusaba onyanjule ewammwe olwaleero nze mpona obuwulu.